It's your boy, Jaco Mix.
Kidogo changu, chanitosheleza. Naamini Mungu kesho ataniongeza. Hata nikikosa, sitokasirika. Ni siku yangu Mungu ameshaandika. Hata kama itachelewa, misi tochoka. Na najua, vya kwangu ntapata. Mivya mtu sivitamani mamali nambia. Malengo yangu yatatimia, na mintafurahia. Najua Mungu, amenichagua. Kila siku najipambania, paka nitapata njia. Najua Mungu, hato niachilia.
Kidogo changu, chanitosheleza. Naamini Mungu kesho ataniongeza. Hata nikikosa, sitokasirika. Ni siku yangu Mungu ameshaandika.
Tetwe na nguvu, malengo yangu yatatimia, nami nitafurahia. Najua Mungu, amenichagua. Kila siku najipambania, paka nitapata njia. Najua Mungu, hato niachilia.